remember, I remember, yeah. Naje nigira nkaho mbizi nakubiswe n'inkuba nazi byo ndimo ndihani nageze aho nshaka inkuba yakubise ibishaka naje nigira nkaho mbizi nakubiswe n'inkuba nazi byo ndimo ndihani nageze aho nshaka inkuba yakubise ibishaka oh oh. Naje nigira nkaho mbizi nakubiswe n'inkuba nazi byo ndimo ndihani nageze aho nshaka inkuba yakubise ibishaka naje nigira nkaho mbizi nakubiswe n'inkuba nazi byo ndimo ndihani nageze aho nshaka inkuba yakubise ibishaka oh oh.
Uracyabukira mu bibi ni byiza hirinda imishiha buruwo mbibwira izuba rirasa rirenga inyenyeri zihindura amateka ngo bigitangira akanyenyeri ntangira intambara utangiza ingiza irangiza nyagaza n'impangira ubutayu nariba ngo n'imvura inyagira ngo n'ufisha nzagira